bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, wawaditetio, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona, nimeipata. Nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Aina majoto, aina, tukule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina, baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka, we ninguni wa mapezi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, bacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na meni pata, mekwisha, aina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Aina majoto, aina, tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final, baby we wa moto, wa moto. Kwenye maisha yangu amani itawale, itawale. Kwa chaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.